chest out my power. Remember where you coming from.
And I'm here, my people.
Now I'm from Africa.
Can't be worldwide, ladies and gentlemen.
That's the way, though. All of my power, won't flame.
Rich crowd.
So far, so far, so good. Dating, baby, you are too good. From the dante now, nan. Mkima unati, we. Divambi, divama, kea. Bati, umozi, ndiyama, wina. Una betting up as in a yanga. Utima, wanga, unatenda. Team on a Champions League, what it takes, I UEFA. Ulefa, like a ballon, don't na 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 FIFA. Golden boot, ichi gombe kale na kupela.
Hey.
Ole, ole, ole,
Mwana.
Oh, oh, oh.
Dote mpile the kubwa ishe paka lukungu. Numba ni UEFA, teti ndali olupundwa. Paya mpapa techi mpombwa. Ula timbula nechi mpondwa. Chikanda na tute ni ya titiriki. Fitenge na mamini ya masiriti. Mwesole ngila, gana kumbona rimo rimo. Mwesole ngila. Ati Ronaldo lo Messi. Nebo na dikirira iwe winefe Messi. Awe de goti ni webo. Waliteisha mami orote iwe pulea. Yonse nda bebati.
Echi mwana Champions League. Waliteisha UEFA. Ulefa ika ballon don na 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 FIFA. Golden boot. Ichi gombe kale na kupela. Ole ole ole. Oh oh oh. You know how to handle me. Ulambi kamo nafika reji. You support me. My number one ufani. Nelonde fwaya kutotele. Shile kankula mbule. Nangula fia liko selebaki wali kusaiti ya andi. Wajabe nangu wananitaba ine. Chifu kwa nezelebe maneles. Unanitoba we. Unanivomela we mwenezeli. Shileka, shileka nkula mbuleleka nkufupe. Baby wangu, unawina mutima wanga. Kufu ni kati ofiwe. Echimo na Champions League, waliteisha UEFA. Ulefa ika ballon don na 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 FIFA. Golden boot, ichigombe kale na kupela. Ole ole ole, oh oh oh. Mwana Champions League, waliteisha UEFA. Ulefa ika ballon don na 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 FIFA. Golden boot, ichigombe kale na kupela. Ole ole ole, oh oh oh.
Remember where you come from. I'm your music publisher, though it's C-O.